Government ya Uganda ngeita mu kitongole ekyebyobulamu wali ekizembe ekyeddwaliro ly'ebulugoyi mu ggombolola ly'ebulugoyi mu bitundu by'ebugiri kyeddaabiriza nga kimazeewo essente za Uganda obukadde 320 era nga kitongozeddwa n'ombaka wa gavumenti ebugiri Paul Mwedo Kalikwani era nga bakufalaside kimu nti ebizimbe bigenda birongoosebwa wagwa n'okubeerawo ku byeyambisa obulungi kubanga ekiruubirirwa kuyamba bulamu bw'abannayuganda. Aladisi wabadde ng'atongoza ekizimbe kino atendereza nnyo gavumenti ya NRM olw'okutuukiriza ebisuubizo byayo naddala ku nsonga ez'ebyobulamu ebugiri ng'obudde buno embeereza abantu ziri waakiri waakiri. Paul Mwedo Kalikwani.
Kantwale once again omukisa guno okwebaza the consistency ya NRM atani president nti kyasuubiza akikola olw'okuwa bugiri this local government emilioni ebikumi ebisatu ate beesiga our brothers the UPDF to execute the works. As the RDC and the chairman, I believe we are satisfied with the work. For God and my country.